Funky Mamba on the beat.
Kama bahati sandakara oi, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, I'm addicted to you, baby. Nimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata, kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto.
You're so hot, hey. You're so hot. You're hot. You're so hot.
Dunia, wendo bebe nataka. Weni nguni wa mapenzi sina shaka. Kaka, sheme yusha pata. Wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao. Bacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao. No hatari, achana nao. Na meni pata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kiaina. Nikuvishe pete final. Baby we wa moto, wa moto. Maisha yangu amani itawale, itawale. Kuchaguo langu unashinda wale, unashinda wale. Kwenye macho yangu leo naona.